Yoga sio mazoezi tu, ni zaidi ya hivyo, kwani husaidia afya na furaha na huenda mbali zaidi. Hayo ni maneno ya mbobezi wa masala ya yoga, ambaye pamoja na kuelimisha ameongoza mazoezi hayo ya viungo mjini New York. Priscilla Leconte amehudhuria kusanyiko hilo na kuandaa makala ifuatayo.
Hapa niko kwenye makao makuu ya Umoja Mataifa, mbele ya jengo la Umoja Mataifa. Nimekaa chini kwenye mkeka ulioandaliwa maalum pamoja na mikeka mingi kwa ajili ya maadhimisho ya siku ya kimataifa ya yoga inayoadhimishwa hapa New York, Marekani. Watu wengi, mamia ya watu kutoka mataifa zaidi ya 130 kuhudhuria hafla hiyo, ambayo pamoja na hotuba mbalimbali kumekuwa na masomo ya yoga. Anayetuandalia masomo hayo ni mwalimu maarufu duniani kote, anaitwa Sadhguru. Nimepata fursa ya kumhoji kabla ya hafla hiyo, nikimuuliza je, ni jinsi gani yoga inaweza kuleta uzima kwa afya ya akili na mwili.
Every human being wants to be peaceful, joyful, blissful.
Kila mwanadamu anataka kuwa na amani, furaha na baraka katika maisha yao. Katika kupata hiyo furaha, unaweza kusaka mambo mengi. Kila mwanadamu anaweza kupata furaha ikiwa atajifunza kujiamini. Hii ndiyo maana ya yoga, na hiki ndicho kinachohitajika katika dunia leo.
And this is what is needed in the world today.
Sadhguruji anaanza kwa kuimba. Sasa anatuhimiza kusimama wote mara moja. Tunamsikiliza. Anasema, sukuma mikono yako kama ungekuwa unasukuma milima.
We're pulling the rocks in, like two huge rocks. We're pushing them as much pressure as you can put, but you must imagine or visualize.
Baadaye, vuta pumzi na vuta mikono yako kwa nguvu sana.
The same thing with inhalation, we pull it back, little demo.
Anaendelea na mazoezi madogo akisema hayo ni yoga ya awali au upa yoga. Anasema kila mtu anaweza kufanya yoga ya aina hiyo na ni muhimu kwa afya ya kila mtu.
If you close your eyes with a slightly upturned face, you will notice there will be a natural focus between your eyebrows. Just try that and see.
Baada ya masomo, napata fursa ya kuzungumza na watu mbalimbali. Hawa ni bibi na bwana kutoka India. Wamefurahi sana, wao wanafanya yoga kila siku. Mwanamke ananieleza kwa nini.
Yoga is very good for health.
Yoga ni nzuri sana kwa afya. Ndio maana najiunga. Na huwa nafanya mazoezi kila mara nyumbani, jioni na asubuhi pia.
Evening and morning time also. Two times.
Every day?
Yeah.
Kisha nakutana na msichana mmoja mwanafunzi anaitwa Maria, ametoka Kenya. Ananiambia alichojifunza katika masomo haya.
Nimekuja hapa na marafiki wangu kutoka shule. Akani invite nikuje pia nione Sadhguru. Nimefurahia sana, imekuwa mzuri sana, nimefurahia.
Kawaida unafanya yoga kwenye maisha yako ya kila siku?
Kawaida sifanyangi sana. Pengine nikifanyanga tizi zangu za kawaida, mufanya tizi kila siku. Lakini yoga pengine mara moja kwa wiki.
Na umeona kwamba jinsi alivyosema, kwa kweli inaleta kitu fulani kwa afya na kwa uzima wa akili.
Ndiyo, uzima wa akili sana sana nimeona. Na pia inapumzisha mwili sana, inapumzisha akili pia. Ni mzuri, yoga ni mzuri, na himiza kila mtu afanye yoga.
Rafiki yake aliyemleta hapa ni Dashna kutoka India. Ananiambia kwake yoga ni ndani ya familia.
My grandparents, also my aunts, my parents, they do yoga like once or twice in a week, and that's how I also have been doing it. It brings clarity. It kind of, because your mind is full of so many thoughts at a time, right? And you're living in New York City, you have heading a stressful life. You need to clear your mind every day. And this really helps, I feel, yeah.
Nandati, nandati, nandarte.